Okuli n'omusango gw'okutemula abaana bana ku ssomero lya Gaba Early Childhood Development Center kugenda mu maaso mu kifo awazzibwa emisango e Gaba. Christopher Kelo Nyomo yagambibwa okutemula abaana bano ku ntandikwa y'omwezi guno. Obujulizi obuleeteddwa omusirikale wa poliisi Harerimana Barnabas okuva mu kitongole kya poliisi ekikola kunoonyereza okw'ekikugu ku misango egyannaggomola forensics aleese ebizibiti ebyakolebwako 27 ku bizibiti 40 ebyasangibwa mu kifo awazzibwa omusango. Kuno kuliko ebyasangibwa mu kifo kyennyini awazzibwa omusango ku baana abaatemulwa, abaatuusibwako ebisago n'ebyasangibwa ne Okelo Nyomo. Obujulizi buno mulimu ne sampolo z'omusaayi, amaluse, engoye awamu n'ebirala. Omulamuzi ali mu mitambo gy'omusango guno Alice Komuhangi abuuza Harerimana lwaki ebizibiti 13 tebyaggibwako sampolo, n'ategeeza nti abaasooka okunoonyereza baali bamaliriza okubiggyawo ate ng'ebimu byali tebyetaaga kunoonyerezebwako. Okuwulira omusango kukyagenda mu maaso.